jande sappo e jeddi mi te chapan tati do enda ni sido kalango habaruji fulfulde ko dia woni mo hande sembe kibaruji men kalta na hala hon tajjul ceede ko nedda hande yob heba ya hijjol hitande hikka do leedi Niger yaade makka darnama milioji tati e ujunaji temedere e noga e ko deki en nanan ko fawar jondu konda yarobe himbe hijjorbe enda hali dow hon tajjul ceede enda non ni fawar jondu konda ko wato kiloji sappo dora ko te cannabis kanyum won ko heba dundu konda atalata to enda gaya do kerol ko woni hakkude bene e Nigeria dum en nana ko dum lati yewtal men pinane studio kalangu haltanani hala chadalar fila ko darto kolleji demal e durgol ko himbe bankilare wuri do mudum en ko lati woni tagon bakay don wadde chadale suman amadou janganto habaruji di e fulfulde ko ri jan hirti e modon yorno birno le ko ekibaruji ni no wada milioji tati ujunaji hembre e noga fa e ko deki ko tadja darna do hitande hikka ko neddo yoboto ko heba ya hijjor makka juri do enda leedi Niger dum du konda ni hono dum wurtinama tiagal fawar jondu konda ni hono dum tajol majjum wadi kenyande won ko dum hala fa hande du konda ko ho hawjibe filo yargo himbe umra e hijjore kawon ko wurtini o do kabaru e do kabaru oni wadi ko fawar jondu konda ni min kalde bete alhaji mumuni amadou latti kawon horejo hono dental pelle yarji makka enda o halani gungu muhammad dantani dum ko be ji e do maccu
dimma ceda hijju hitana hikkade enda ministry be saru suji mu en kawji filla hijju o enda ka en taji dimma o enda be jami du tilay min takkat erol hollude de dimma o enda der gollirde amin hijjotobe be enda der desirde ceda azan suji di enda jarata ceda mu en deso azan suji di enda du ada ceda de gatta de resirde ko hu ceda wadande hijjotobe be enda ekintinoje kantan azan suji di enda jogoto ko beida hitana hikkade enda hana ko ho na gomnati kan wadi beidol gol enda leedi saudiya ton beidol gol enda uwi leedi niger hikkani hebi ko yirna sanne burde leede fu ujunaji chapande jeegom e nay ka en goni ko feero diri ceede hijju hikka hede rawoni
da ni e ceu de la nuit a dernière c'est 32000 francs
tagge sappo e didi der mudum won ko drogo watta drogo o ko ndan hisama wadan kiloji jeddi fa e ko deki dum du konda ni atalata wona ko dum nanga to endan gaya wakati yande go nyaloma fede dum andidu konda gaya du konda ni no wodi kero hakune benen kany e leedi Nigeria neddo on ena tawdade o drogo ni wi akado joena har leedi Ghana to enda o wardi drogo fa witodo e mun le sakuru e le jahangal makko horebe gaya kay won ko holla subako enda drogo endan no dum wontiri kasendu be jetti sane hono fawar jondu konda ni tinnare de sogeji kabini ngon watta na gaya asumi a barshi kawani prefet mo gaynani ko halni fadel alu
cette drogue la a quitté
o drogue ito akena der leydi gom feccude leydi didi ko jabba do gaya dum do no holla ko dum wala idun dani do der gaya denne gollal amin woni warde yettude police ji tetudi drogue o enangude gondo no wujja wittinamo wodi du ima yotto ko watta kiloji jeddi e feccere ba ko wada kena tagge sappo e didi nangude lewru fevrier warde mars o drogue duddo nanga do nder departement mo gaya don sabi ko mi do watta dande yaade e habbini be ben fu misali police ji gendarmerie garde nationale e doñebe ngatta hinare sabu wujjobe drogo bittina be dabareji kewdi be ngoni
non on va déjouer cette stratégie là
non ni tena tante régime gendarme du fahande soge habbini be wombe reena himbe le departement enda kambe ko ndabe nangi hono wobbe fane wondube drogue kany e malfaaji e lore mubba dum du kondani horebe hono departement on enda kany region on ngari hollama kulle de be nangi kambe sogeedi enda karimun ibro kany won prefet mo tanuto nani ko haali wakati mudum du bandimbe tedo alasan mansour hojal kanel dimi
la saisie de plus d'un million de comprimés
ko watto kinije taramon million goto nanga kambe lore mbite ka picop toyota ngota e fande nimbe joyo wujjobe no loho ko nanga kambe malfa mbiete ka 27 tafal chinois be gota e rpg 7 ngota yade biete ka fan kambe tuwol jabe 27 kodi jabe hemre e sappo e didi nimbe dido gon nanga ma do motere wondube malfe didi biete de akaka 47 e en ɗi jabe ɗiɗi nenin ɓe ɗiɗogon cakita nangida kamɓe du e tagge taba bonka gumpal wuddoɓe moteje nangama e sodoɓe guineji bujjaɗi nin ɓe jeetato jaran to suudu kiite ko laati rewɓe tato no tawale maɓɓe
nanni fawari joni hono Batu Joɗɗo kaali gondu waɗama to endani ayeru nder gallurde enna dow inde Inates commune muɗum ɗum du konɗa horeɓe région kañu e département tawaɓe ɗon endani e fande lamɓe fina tawa e lamɓe tuɓe kañum woni ko fotti waɗi Joɗɗo kaali o enna hawtade e fawari joni du konɗani Sarousi Kawjiɗo wartorgol jamɓe sewle leydi Niger ɗum du konɗa maire mo Inates kañum woni ko hoƴi haala gam batte Allah hollude caɗale koɓe jiiɗo fille ko darto rafi ndenagu ko heƴi le commune o endam.
Cette situation a engendré l'assassinat.
O fi waɗi ko ɗum wari laamiɓe leyɗi ɗiɗo e laamiɓe leñi jeɗɗo kamɓe ɓiɓɓe wuro keme ɗiɗo e capanɗe joyo e jeɗɗo dabbaji ujunaji capanɗe joyi e ɗiɗi dillida e mun jangirɗe l'école capanɗe tati e ɗiɗi do capanɗe tati e jeetati maɓɓa geremu mbula kamɓe loctoroje jeɗɗi maɓɓaɗe forage uji ndiyam capanɗe tati e ɗiɗi ko bonna ɓiɓɓe wuro torraɓe yaade e golleji hirñereji eggoy nder wuroji mum en halal warde nder commune ayeru deesa bibiyergu sakoara e tilaberi
o mon hanɗo wonno nden e maire mo Inates biteɗo Mounere Mohammed wakkati mo haaldi e bandi min Abdoulaye Amadou nonni fawar jondu kono ele kibaruji ɗi enna no tawadu kono ni se ndari ministre Kawjiɗo fille ko darto jandeji kandu kono ele ñalaɗe waɗi jahangal ton endan nder région mo Agadez département mo Iferon o yeeyi le commune biteɗo Timiya ɗum ndu ga batte Allah o famano e jande wonno yara kañum e nokkuji ndesanaɗe gasi sukalo e nde woy keɓa to ñamoto to fukkoto ya janggo a jandeji muɗum en professeur Natatu Ibrahim wakkati mo waɗi jahangal ngal nani ko yewtani bandimi mbiyeteɗo Faride Bourama tawaɗo e jahangal ton kandu.
C'est une région où il y a beaucoup.
Non, région non to wodi lekkoloji kewdi to bibbe durobe jangata ko lati dum wodi sadorma nyamdu. Wodi du kewal sukalo inde o ino joppa jande lekkol dum sabi ko min ngari do baddude darde der lawo ngole hem min bawirta wattude nokkure der le sigila gadanol nokkuje hemre to sukabe jangobe nyaminte. Ana ko darta filla lekkoloji to sukabe kawrata janga don du Allah yettama miɗen godi UNICEF kamɓe programme biteɗo PPDE wallitiɓe nder lawol majjum sanne amma ba ko nonda wona lekkoloji ɗin fu gonno golla ɗum waɗi komiɗen tawa ɗo ƴewde noy min mbawirta gollinde ɗe nokkuje nder Timiya
nani to enna zender kay saɗorma ndiyam wodi nder gallurde e hoore muɗum bangueji kewɗe waɗi ñalaɗi ni enda han ko wala ne heɓa ndiyam ɗan enda Ali Keita bandimi tawa to enna zender o yew yeewi ɓiɓɓe wuuro ɓe endan ɓe kaali caɗal komin jiiya dow fila ndiyam ɗa
ana reke mono ɗuwaɗo kanje Allah
ndiyam ɗam wala e no wara e pompiji noon lay min ɗanta ko Allah e dow mum deɗam ɗam wara wawtugom ɗam yeƴito darade kasendam yamde sappo e ɗiɗi jamma ɗam fuɗɗata warde nde waɗi yamde jeegon subaka ɗan daro
wakkati min kaaja ndiyam ɗam endan ni ɗan taƴeti har feccere jemma nden ɗan yofete fa warde yande jeenayyi subaka
hannen balɗe amen lasoni min keɓay ndiyam minen sukaɓen dar tadiyan degon biya ba a haɗa ɗum yaha lokkol ga yaha rartunoy ma ndiyam
iɗum wodi saɗarma min jofane ndiyam ɗam min gala ndiyam sukaɓe gala bano jaha lokkol gar rafi ndiyam darune pompiyol gol horsi ndiyam ba seɗɗa wala nder mum horeɓe ballamin ndiyam ɗan yofi
nonni jokke en jattinani fawar jondu konnani ton enɗa leydi Tagazar wuro wiyetego ko hinka nokku to rewɓe muɗum hawri waɗi kadi ko wiyete groupement ɗum gam batte Allah e heɓa gaɗa golle ceeɗu koɓe mbowano wadde ɓe keeɓi ɓe gaɗi ɗum ɓe jiidu konnani tino majjum Zara Kaylu kañum woni hoorejo rewɓe enanani ko haalni Hassan Mumun dow fiyo
groupement amin o kan woni groupement bonkanay oyi komin muuyi min cinga groupement o na ko loctorojo wuuro on wari nden komin keɓi min cingini to o yayi say maitrejo on wari say o wi'i wuuro amin gon no yiɗi balla ɓe gaɗi korol maɓɓe hakkunde maɓɓe say ɓe noddimi min jehi ɓe gaddani min sawara min gaɗa groupement ji joyi ɓe mbi to min gaɗa kaliya pamara ɓe ƴeewa yala noyi no kuroden wontiri worɓe gaɗani min kaliya
miya kan e gaddani min awa tirdi shu tomati sadda ka hi salad ko min ayu dun wallahi dun wadi min milai har wuro amin go awa tirdi no wada der maggo no doje de godu min ni woni himbe ummu daru de ni a ummake a darake ananga nama to fu a heban jaki
ni koy be ndeino
nanni faande en hono kenya de wonno ko wiyetebe chronique juridique dum du kondani e do hawju madame goje maymuna gazibo be gaddi hono burdirol wawde do fiko darto bakkaji ko itenta hakkunde himbe kanyo fondugol himbe no wonno dum lati hebbe bar jaribe secrétaire nanani ko halani alla min washar
cette année le kora hala hitane hikka de nations unies subi woni golle didde kulle jaman minen tawa der leydi wonduni fi perodirol far kojol golle e rafi kojol rewbe golle bako minen godi lawol lamu do baka ka rewbe hokka dum wadi min bi no wodi hibbe rewbe gadane tewtoruji do fi o be keba lawol ko nati der fi politique do sadar magi din no hewi ko woni no falo jaki yeso koy dewi be kala yala labi di innirabe mabbe gollidi no yahana be nanoy deni no welibe be kala ko sabi deni dum welabe do be kala ko handi moddine ganjaki yeso
paddol bal ko ete basket dum andani basketball watte sapo e jego yari sapo e jet leur mas dana gal nyame hono dum wondu kon potal aronal ko faane biro jodani leydi amerika adi wadde do endam e car artikel dum be gadi to enda der leydi niger do be gadi dum fawar jondu kondani to enda zender e fawar jondu kondo agades dum du kondani ko do enda dubbe kawran hono pelle kewde latide ne jado endan nyame kany e doso ko hawrto wada hono paddo bal gol enda en kali hala yotel men pinna hande yara en tenda bankilare fandaare demal e durgol ko himbe gonno gaddo en chatal ko keba alle e wonji tagol mbakaaji dum wonno ko faande bandi biitedo yusuf ilawat o yew yewtide bi wuro goto biitedo sulan aga adabag latido filene kemo dum woni sadam ko ngomen jiya le golle mabbe denda
dum e woni golle himbe e ko sembin ina lumaku departement bankilare
shagla no wi tagane
golle himbe departement bankilare e ko sembin ina lumaku cakantarare de enan ka enni gul demal durngol e dabbode tefode ci
tanara gitne ndara kal walana
iri sadar maji di e himbe departement o tawra der iri golle de limtuda de
shagla ya edgasna
demal e durngol sadorna himbe mawda hanen kanni woni wonji tagol bakaje de enan gandeni to baka hijori gese de durdude de enda himbe kebata barke majji ko sakiti dundu wala no tobe sanne non fu hanono andirano denna kokke no kewi wadude awre worre hejeta do endam bankilare dundu wonno wadda ko dungu go enden himbe bawa kebi barke makko denne handen wonji tagol bakaje gol enden he waddande himbe sador maji sanne dum beedi dum fa handen ko wadda habdo caka durobe remo
a way garo daga arza wanna madal
dum e hana wadede ga hebude musula sador maji di
lakko daga sa el community
o himbe kan wadude kan woni fondita sigilaji mu e ko watta burna mabbe e golle mabbe de be burda jada e fi wonji tagol bakaji heba ba sador nam wonji tagol bakaji wari he mabbe be anda no be tokkira be gada burna mabbe der koyira den noni saytobe lebbi didi fa lebbi tati den ko gese de endam barke majje ke to handen woni allah wadi toba taki halno andirano den nono den ne sai himbe bayla awdiriji abadaji di enda be gatta awdiriji jawdi awdiriji di lebbi didi keji tawa dimi bendini himbe dum to bi usay gauri bayeri na nyebbe ko nyamo fu ko be kebi be awo si ade darano durobe kan endu uita dimmaji dabaji mu chonna keba ko chodira bigne dumo e konandi titta gan jogade ko ridi di enda wobe hala kan en biata de bagu wayli tilay bandu
bay asem matam matay da di teshne netiram da hor datam matay
do kibarji furfude tili faal hewtene jangoto nanto kibarji e furfude studio kalangu kany e radioji di goddito mi accida e mama ada kandu wadda e bengal hausankore assalamu alaikum balati jamba